Daily Gram the mixtape happening. Clay did. Wishes of ladies.
It's about my situation. A poppy and some dude. Guy wa ma afna masuti. Alela watali kota. Alela watali kota. Oh. A poppy and some dude. Guy wa ma afna masuti. Alela watali kota. Alela watali kota. Oh.
Ulishani, ngaiwe ulishani. Umu guys nga mula nsha mayanka ni chani. You in my class, ndiwe type yandi. Shifuwa yobu pina, povati nshimianga. Wambona shani, ichiveleshi. Ifwe fiko, kutiwa mpelenshi. Nemi akefyo finish lea. Mayezi ya yenda ya pita. She wanna be a side chick forever. Kumu uza reality, she lays back. Afuna nkala slay queen master. Type ya bakazi ivuta mapasta. My guys benzo kwela enzo meka. Apa ni self service azifaka ek.
Afu ape and some dude. Guy wa maafuna masuti. Alela watali kota. Alela watali kota. Oh. Afu ape and some dude. Guy wa maafuna masuti. Alela watali kota. Alela watali kota.
Abama chicken and chips. Abama pot belly na ma tip tips. Bad girl gone crazy. She don't deal with lazy niggas. Uzaka dwala na matenda. Izi drama ze upenda. Kwa do you wanna nichizende. Or you wanna zambela. Makolo yake uku ya lila. Ati mwana watoza mwalila. Aba ma Porsche na ma Benz. Aba ma Jameson tequila na ma shots. Hey, kamsikana kaya crazy. Kalela baka lekota.
Afuape and some dude. Guy wa maafuna masuti. Alela watali kota. Alela watali kota. Oh. Afuape and some dude. Guy wa maafuna masuti. Alela watali kota. Alela watali kota. Oh.
Kwa lia mateze yo alikupa pick. Hudu ya kweyonse ewali ni Nick. Denesi wa mujopelenga Drake. Chansa ewali Mick Mill. Sadi apelele muma hug. Since then chansa ya duka thug. Love ya bashani kanshi. Bachite mwiko bengi abaya panshi. Nikimu Kadashi focus stage te mwiko ena nikashi. Nice dude aka wika loka fancy. Notika waya waya guy uenda panshi. Mislead by Beyonce all the single ladies. Ena alikwata seti ya ma babies.
Afuape and some dude. Guy wa maafuna masuti. Alela watali kota. Alela watali kota. Oh. Afuape and some dude. Guy wa maafuna masuti. Alela watali kota. Alela watali kota. Oh. Afuape and some dude. Guy wa maafuna masuti. Alela watali kota. Alela watali kota. Oh. Afuafi and some dude. Guy wa maafuna masuti. Alela watali kota. Alela watali kota. Oh.
Atlantic Swamo Entertainment. Raymond the Beat.